kayoka gaynunka. Sharci gobolka way kisoo rogi koray hadii waqti gaarshay kaasoo link weerow koobnaanta waqtiga haga ee tilaabooyinka la xiriira dhugunsiga nidaam jir. Rafanyaalka maxkamadaha gobolka iyo maxkamadda federaalka iyo soo nagowka garashka abukaatiga iyo noo nagowka garashka walbarashada limbi ee meelaynta aliska gabna. Hoobu waalidka ama iskoolka degmada Kiguul daraysade in ka soo baxo waqtiga xadidan way waa in dhumiyaan xuquuqdiyo ka dal badi fadeen dhugunsiga dacwada nidaam jira ama rafaan ku qaadadan go'aanka sarkaalka dhugunsiga ee maxkamadda. Kuwaha dareere way waa qoraal kooban oo muhiimadda waqtiga xadidan. Waalidka waa in codsida dhugunsiga nidaam jira lama sana gudasho la ku bilaabo taariikhda gafka la jeysaday oo la ogaaday ama sida la sheego la ogaaday. Waalidku waa in codsida dhugunsiga nidaam jira 9 maalin gudasho si loo helo garashka meelaynta aliska gabna. Rafaanka madambayska go'aanka sarkaalka dhugunsiga way waa in la ku feelgarooyaa maxkamadda sare ee gobolka ama maxkamadda federaalka 120 maalin gudasho laka bilaabo waqtiga la heli go'aanka ka madambayska ee sarkaalka dhugunsiga. Dhammaan sida go'aanada waa in link dira waaxda walbarashada ee gobolka ee lamada koox link dira boosto certified ah oo receipt soo nagasho ahna la dalbada.